Utanifanya mimi wa thamani, na kupenda kutoka moyoni. Eternal morning into dancing.
In you I found myself. Peke yangu haiwezekani. Usingekuwa upande wa
kutoka moyoni. You've turned my morning in.